jotamani hallaji malifu
doyo stijo tamani kede kabaruji amen e fulfulde
kede kabaruji amen fulfulde sekirab do modon tawed le malifu e mangal mudu on tinnoto on jafoto sabi de wakkato jabbiri ko yata dum woni minute goto non biirete nokku no dirtede maison de la presse do bomo ko do jottino no do kabaruji dum mor waygal kanko no dirtede no mu jiro wonto oggi jambe to ko nayri bangal hono yimbel annibe latade entrepreneur en leedi malindi wattu jone be gonde jewtede kaytay di fudan gonde settede wattu jono ko yata malin ko be sappodu an hakkunde mabbe nyaloma kejenaado yimbel ngadobe himbe yurmen li adnar Allah ndu fudun jambinama kenyen li nokole majjun ko yata bonanday temdre chapade joyo go ngada fudde mabbe non be kollitir wiide 2013 yota 2024 joni won duubi sappo e goosi jota manan won de hokkude on do kabaruuji min garan jewtade hono golle jammi di ngodi kanyum ko min kani gollande on fa hande di won sembe kabaruuji di min jogi do bete hande di bismillah modon e hedaade ko nayri bangal dartude entrepreneur en leedi malindi kollitinde wiide dum won joddinde kaytaaji mudu do timmi sappo e jogom lewru uttu jabbi non du le majjun du fedde joddinama wattu jonan wonde ewtaade hono neddo kando bamed leedi do golleji deedo fedde fuddi golleji mudu ile le sappo e jena lewru uttu jabbi non du le joddinbe kaytaaji mudem be do hollita wede ko yata malin kobe sappo an hakkunde mabbe Mamadou Samaseku
do e pide garoje egle yu jonte didi bangal innovator kan 2025 jagablen be ne fa hande ngala entrepreneur bangal kabaruji kebadi to fima foot famdi fufu yimbe le chapantato en joyon neldi talki yalla ne heba place ikintino egle en ane be do malinkobe jena altner hande sappu jena out fuddi yotangoji dido talki di wultan wide gulleji mawdi wadde baldi tati mission wide fandaji entrepreneur keso yo joonde equipe mawdo fi gol bolo bangal hedi tingol kulle kewde e nabdudum leedi marindi e kan 2025 famdi fufu dun no fiide demi final ngaji di fanda goddo entrepreneur keso o yo dun jabbinde jagbulen be yaade mondial 2026 don dun famdi fufu fiide witamde final
dum woni en biyan dido kabaruji fu so njari le nokkule amen goddo de dum en garan halande ono kambe andambe kabaru figol bolon be kollitiwir watto billiki sanne malin kobbe du dabare jana kani fiide do hen ewte yalla hono kani hebirde ekintinowo law ko yaawi keddamo kanko noddete Suleiman Bobo tun karaw yo andado kabaru bolon ko sifi do en do faccitango sita sidibe
ce critère plutôt est défavorable
d'ailleurs ana wodi hen ko do wa nafta jati ekintinobe fiob bolon leedi mali sabbe yimbe ana anda to jamar fe damudun ga ko buri heewde a tawan be wawa muynde duhoji jamaren watti fusbe natigen ekintobe fiobbe bolon wana hone kango jate hor makko wonko jogi nafa ga golleji mawde di o wadi ko nayri bangal ekintunde yimbe do sabisu o tuba wala ekintino handen ta ye hono golli kabbi do wadi di ko ekintino tan teddinado sanne jogi do andandu hono jogidu yimbe teddube ko natto sabe on waaw teddinede ga fi re ko noddirte eliminatoire an haani wadde watti sedan tan fotti e tubagol o ekintino on haani tinnade fa handen o jodo e kala e ekintobe fe ballon leedi mali fatare kasin o jantida horebe federation malien de football o tinno kasin o pamira e fiobe ballon e haani noddude lede pire ballon kila didi e leedi mali haani wadde ga famon tan wi wakkati hokka do ana famdi sanne
extrêmement court le timing est trop juste
wattu jone mbiyen dido kabaruji fon ba hebe do bmm andi de dum jotti don do page facebook kanya fa yotto compte x twitter min biyan bonandaji ngadaade fiwde yimbe wadobe himme e yurmen jurmotobe talkabe le adnaaru Allah ndo fu dum won leedi malindi tan ko yata bonanday temdre chapande joyo gobe ko litti dum wada fiwde e mabbe dido kabaruji be dokki don wakkati de be gonno yambinde nyaloma keejena don yimbel kuminibe kabar himme e yurmen le adnaaru Allah ndo fu dum wadi kenyen le nokkole itan 2024 de dubbe bi ko yata yimbel mabbe didon kanyi en bara le imadraji di gonde wadde nyaloma handen o fa kebe famtar kedden Mamadou Samaseku
de do yambere na mbiccitinaati dalaji di jogi gollobe neddaku ele feccugol faabaaji mabbe no holtiri malay job yubno golleji neddaku le mali e bi mako gollobe kawan mudum be na felliti na daridun addarde mabbe li kabar faabaaji di yalla hisude yonkiji e buttudi sanni tampereji di yimbe le hoifube jogi
les opérations humanitaires
golleji faaba won jamaare ko watte to fedde nations unies natin sabe hanen hewtini ko yaata yimbe million temdere e millionji debbe balliku yimbe gollobe le di oyni ngaji hinnaade jamare yo yimbe tan subeteebe leede tobe wontun sabe kambe buru andude honene jamare haani hinnirede first time lafi deejere kay titelaaji kewdi ben heba dun le golleji mabbe din
to ne ministre humani de cellal yirwere jamare waltini hakilaaji e secrétaire général de do gollede docteur Abdoulaye Gindo kala yontere golleji bilidi kabaru nedda ku na humpite
hommage vraiment à ces
be yimbe gollobe leedi oningaaji ku fabto jamare an haani duinede sanne sabbe de jogi darorga mangal le leedi malle nyolmana handen to wonde nyolmana hannden gouvernement leydi Mali holliti ɓe yimɓe ana hani yettede le golleji mumen, saabi yoga meɓɓe maayi le golleji mumen le hinnade ɓiɓɓe leydi Mali.
Andon wiide leygo ñalowma haruɓeɓe beltatki sande haalaji ɗi.
Wattu joni en mbiyana honno kasaraji kammuɗi gondi waɗirde ley leydi meɗi ndi ɗum matama sanne le cakkita yontere nde Bamako kaña fa yettole kedde leydi ndi ɗum laadiki, sababuɗu so cuuɗi kaña fa yettoyo kaake kewɗi kaña jawlele du boni ley hen. Ɓeɗo yimɓele wattu joni ana bemba sanne ɓe ɗiɗo toraji jutte muɗum fa keɓen famtare keɗɗen siita Sidi Bé.
Cuuɗi e gariwe wonko saami tuunɗi kan e ñamaɗe nanndal muɗum ana matede tatteji fulle genndi Bamako ɗo. Jamaru ko joɗile ɗeddede ana waɗa wullagol fewtude laamu on faaboɗo hen.
Aji amin sukaɓe amin fuu nde ndiyam bonno ila hecci keñen miɗe oɗo imma dara goto joom suuna an o hoore ñawɗo kinami mballodir somi jaltinimo le ndiyan wakkati fuu so kammu ɓowli ninen kay sukkullatam mi
keɓɗoBoubacar Coulibaly kandunele o tiɗɗala goto le genni sugu ono tewta balleku
3h du matin wati
wakkati 3h jam yoga yimɓelle galle am tayki wiide kukol sundu ka narfa sama sellato ni won ko kukol sundu hoore sami so tawi ɓeɓe lel tum debbo nayejo o kañe cukalel am dewel mo duɓi muɗum warta sappo e tati kañum en ka ɗon ɗali aduna mutugaji amin radio fayeto kaddule amin fuu min borrama ɗum kaddule ɗe ka wala ko heeɓi ɗum ɗe leefini
ga ulukono ñeginade.
Aminata Mahammane kañiɗo goto joɗɗo guenni gawo an le o teɗla goto
suudu andu warano fa samadu amin min e sukaɓe am ga jettojo Allah mi ndeni kehen wakkati no matunomi sundu warano fa samane nde jaltin sukaɓe so kalfinoymi ɗum en takale amin mi anda fuu hono mi gatta.
Wattude haqqille hoore muɗum ɗu hono muɗum wala hooreɓe Mali météo holliti fa hannden kammuji mawɗi toɓan kasille leydi fo e maggal muɗum.
En mbiyan yo lanɗo ren honno ɗiɗo kammuji gorino dande serri ɗiɗo kasaraji le majjum en mbiyan sappo e jeena lewru utti hitande 2024 nde Mali wonde nde woni sijo tamani wonde yambinde yiitima wuuri muɗum le majjum nde mbiyan duuɓi sappo e goho woni ko sijo tamani heeɓi le oɗo nokku miɗen gondi e gollidi nde maison de la presse keñen min gaɗi ɗo hen imma daradio no golleji keɓuɗi gollede kañe fa yetto komin kani gollande on le ko warta ko heewi jabar nde fo litti wiide ana welti sanne no kabaruji ɗi gondi hokkirede no fa keɓen famtade keɗɗen Ali Sisi.
Yambingol yiiti mawuri sappo e go obo studio tamani laatike wakkati e juuɗe ardo maison de la presse le leydi amen ndi hollitidde dorongal ngal studio tamani jogi bangal nantingol kabaruji le leydi amen ndi le wi kanko banjugo dante ko golla fa studio tamani heɓa neɗɗo darde le leydi amen ndi le ñalawma hannde o haybugol muɗum homo fuu han daranade ɗum
tawaɓe ga geddi keñe ana heddi ɗon fa hannden jama ko ɓeydi e ɓe yimɓe fuu faami hannden wi ɗum naatigon hono hunde final tawa ana tirsi hannen fiin dabiriji yalla pati ñiiwa naato wojere saabi homo fuu ana han hollirde daroga muɗum le ngal gollal
wadde ko wawi fuu yalla yimɓe woɓɓe kañum en ana heɓa heɗade kabaruji amen ɗi ɗum jaati woni hakkille ardo en projet o noon hollitiri wiide keƴƴaɗo makko le leydi amen ɗi ɗum woni espérant moulamba
ko tewte yalla ɗi golleji ana huntina hoore honene fondation irondel yamiri noon o projet le aduna on fattade misali leydi Mali to wonmi ga hannden dabiriji waran fiye yalla ɗi golleji ana huntina hoore journaliste e meɗen waran famintine no woɗiride gollal journaliste yako yalla ɓen heɓa yidde kabaruji ɗi wona kabaruji peneji fattade kasin to heɓaɓe hokka kabaruji gumɗumɗi watti wolle
ɗum
micintinde tan wiide studio tamani leeregaji nayyi e minitaji capantati heeƴo woni ko yiltinta e ɗemɗe joyyi ñalawma fuu e dow radio ji gollidiɓe amen capan jetti e joyyi le lendi e maggal muɗum fuu
tamani projet mo fondation irondel ɗo Mali ɗo e gollidimɓe muɗum téléji e radio ji irtel mo faabamum itira Union Européenne e kañe e leyɗe Danemark Suisse Royaume Uni e kañe coopération espagnol.
Wattu joni en garan haalde ɗum yewtira men nemi noddirta zoom sirnde min mbiyan vacance woodi en mbiyan du kamɓe sukaɓe atanɓe jangata école wakkatiji a tawan kamɓe hono golloɓe ɓeɓe tawdirta le galley ɗi ɓeɓe tampidira sanne so ɓami fa sara mabɓe jeehi golloyde siita Sidi Bé.
Soni saraɓe ɗiɗon ɓe yalti le galle tan bonalaji fuɗɗi binta kañum suka debbo goto gollo le galle giddi watti jeɗɗi jamɗe o immo ton o wuwo nukkuɗe fu le galle ɗen o socca fa wooɗa watti seeɗan tan so wona papuni a tawan ɓingel dewel wiyetegi Fatim ɓe ana findura sabe telecommande ciagal mudum du kanko noddirata ali warantar o yipata sa sumbini ana tidi be fie sabe mamara be mebbe ana jodi bangi mebbe be wi antan parti fi tandrap tambe am binta amana yurmane fe ko tawada sukane ando awadi ko burdu bunde watti sappo jeddi jamde sarabe didom fu jippoton golle wara wuro fa hanir kanko noddirata binta o tlag e golle makko ciewdi patron makko debbo fuddo tan duhude e makko di won kulleji tan ko matte watti vacances le galleji ana tewtra mamira ben tinno watta hajjil e maral sukaben sabe gidali suka hana hadde dun marrede no wodiri sabe honane jamare birtano gidjan gidde bagal mudun sebeta neddo mar no wodiri hebono yartali aduna
non biretan do ngarten haddude bete hande do kabaruji di dumin jowti on sanne do mbodon tawede le mali fo e mangal mudu di do kabaruji fu min bien so ngadi enregistrer o do numero amen whatsapp do non ngadan chapande jeddi jiyo ngadan chapande jenay jenay ngadon chapande jeddi jegom sappo e jenay le majjun dumin bien do kabaruji amen di kebe do wonon le numero amen mo min noddata ton kuna fo ni 37321 waya jup senator on facebook no gay kay compte modon o fi e mbu du tacciataki leni dum way hebe do won do min noddata www toɓɓere studio tamani toɓɓere org fa ndee fe nokku no andirɗo onno ɗo e seeɗa yewtere meɗen nde ana woodi wassalam yewtere meɗen nde waran yowade dow hono basiji adnaru ndu wori kasene micciteɗen wiide leyɗele mawɗe goɗɗe antonɗe lanɗo luuɓi sembe wattu joni a tawan gaɗan basiji muɗen ley caggal leydi muɗe a tawan yimɓele muɗen jaati imminte so jahana wakkatiji ɗo a tawan ɓe jaata fe ɓe immina e ɗiɗo basiji ley leyɗele goɗɗuɗe e mabɓe hono fu ɗiɗo basiji gordi kuttei ɗi kana wondi no yettade wattu joni ono yimɓele ɓe gala bawɗe ɗon civilin kañe ko nandi e muɗum fa keɓen famtare keɓɓe Mamadou Sama Sew
wadde wolde fewde e leyɗe tawa feewi sonasaɓe neldaka na jirwi sanne ɗiɗo wattuji ɗi docteur nguru jara yo ɗumke waru gollidal hakkude leyɗe holti wiide ɗum ɗo yo sifaji ɗi notorto leyɗe kewɗe
ɗiɗdabri fiyadi honene wolle waɗirte ana naato saabe ɓuyta mayde maggal paɗele wolle maggal paɗe en ana wawi gollududde e guɓe yogaji kasine ɗi hono ɗi kulleji fuu ana matelle tiliŋaji hannen fottata beeme ande kayle batuji watteɗi horeɓe ndu ana waɗa batuji pamodiralle wolleji saabu so hono ɗi jooɗa haalaji waɗama ana naato saabe kolitunde ala haaliji nene wolle waɗirte
hono foof fadde kuteji ɗiɗo bonandaji ɗi won sariyaji lennaɗi yalla hadde refaamu ele gollidal hakkude leyɗe ɓuuri fuf bangal sariyaji nations unis e wi kanko ngolu jara
ñolmana hannden haqqeji bani adama ana yedda sanne sabi sariyajoga antun battatake ne leyɗe ɗen sabi sariya an haɗa jaati maggal paɗe dogdole wolle ɓene yamira du ɓe haɓiro inde leydi meɓɓe ɗi woni kulleji hannden ko wondi e waɗede
docteur Hamadou Touré dunke kabaru ndenagu memi haala gollidal hakkude leyɗe e wima ko bangal muɗum leyɗe ngala fe giƴiraɓe heɓugol nafakaji tan woni fanda majje
leyɗe ɗen wala leyɗe giɗirade ga homo fuu haaji mum tan tewta leydi mallin hannden ana hani fiide dabiriji honono dokkodirta juuɗe e leyɗe yogaji kasine misali jaati leyɗe ittuduron e keerol e leydi mali ɓena hani fiide dabiriji honono yimɓe eguɓe jooɗoɗe leyɗe saabe wollene wirfirto warde fottata kasine horeɓe baali politique en dogu yoppi leydi ndin caggal muɗum ndu leydi mallin ana wawi dokkodirde e leyɗe ɗe ittudirta keerol juuɗe yalla keeɓe men an huncina hoore
docteur sogodugu yo jangguino lukotoɗo jandeji dowre bamako ɓiliɗɗi kabaru politique sariyaji holti wiide darande kadi adnaru ndu sato na wawi latade sababu basiji dumotoɗi fa sanne o ɓeydi wiide ɗum ɗiɗo sifaji ɗi na wawi latade sababu wattinde hakkillaji kumniɓe hewtagol jamɓe
jomiraɓe semme ko woni caggal leyɗe ɓeyde immadaradium en ana naato saabe jaati tiɗna wolle ni saabi ɓene wawi pabirade guɓe lonmi hiite ɓen marfe e nannal muɗum fotar kasine hokkudeɓe jowle ɓe wallitoro ɗum naati saabe hannen so kabnoɗo kewɗe bonna lene wolle fotar kasine jamar ko hee muɗum yongumi heddi hen hono ɗi kulleji jaati ana wawi naatata saabe haɗa wolle ɗi timmude saabi so yimɓe ɗiɗon ana wondi e wolle ɓeɗe wawi jooɗade ɓe kalla honende deƴƴere heɓirte
ɗiɗo basiji ɗi ne mbawi jaati sambinde kuteji dow jamare kanko sociologue brima elidi ko holti wiide ɗiɗo basiji ɗi moƴana fe gondal yimɓe saabi muɗum yimɓele hewɓe na dogo yaltude ele nokkuji mabɓe
ɗen ɗanji taƴi hakkude ja leyi ɗin yimɓe hewɓe dibbama yoppi nokkuji mumen hono misare rewɓe kan e sukaɓe rewɓe hewɓe hannden waɗɓe mumen saami lene wolle badde meɓɓe du naatigen atimi en ɗum naati hen saabe du ko hee meɓɓe egue jooɗo nokkuji jogaje ɗum naati hannden sugulaji mawɗi duɓɓe yimɓe ɓe bonolaji hewti fottade kasine bonude inde leydi ni
ɓeɗo dunke en kabaru gollidal hakkude leyɗe holti wiide moƴna fe yirwere leydi ɗum waɗa ɗum hello e kala ko laamiɓe golli saabu fe goto anda mande ɗiɗo basiji ɗi timmata